Njagalo manye muganda wango muloko lengo ita mumbera Byo ita mubyola benaku mukama wali Wakati mukusoberwa mubulumi ngese funze funze Ulire dobozi obubaka obuva muguru
Muloko le tofayo
tofayo
Okugezesebwa mu bulamu olwo lwe lugendo lwaffe Naye abamwesiga mukama abalokola mu byonna Kiki kinakuwangula kale ng'olina sobola byonna Bulumi bwa kiseera buseera oli muwanguzi
Mulokole tofayo
tofayo
Katonda mulokole Nolemera kuchigamba kulokola Esala yole kayebe kulwanira Katonda jiulira Namaziga katinja galoga sabule Oyambale sanyo elio mulokozi Kubanga goli mulokole Echocholi no kumbanya